Bamba, let's go.
Oya jina la kula sitaleti, ibita Baba Farida. Baba Farida touch.
Let's come to body.
Kulia, kulia.
Wake up on the iPhone, nenda karipe madeni. Uyo, wake up on the iPhone, nenda karipe madeni. Umezoea kukopwa, ndo maana na wewe unakopwa. Kila kona una madeni, ukipita unajificha. Unatumia iPhone, sambona unakopa bocha. Tulia wewe, wake up on the iPhone, nenda karipe madeni. Uyo, wake up on the iPhone, nenda karipe madeni. Tatizo lako tajilwa madeni, laisi waziki. Una tamba na iPhone, deni letutulipi. Unadaiwa rejesho, unadaiwa vikoba. Na ukiposti unatutagi bila uoga.
Eti nimezipaka saidi na iPhone.
Jio na iPhone, deni lako kulipie nani? Tulia bwebwe. Wake up on the iPhone, nenda karipe madeni. Uyo, wake up on the iPhone, nenda karipe madeni. Nandoma na muha na kudai, manja na kudai. Kiguna njia kutuanzima tandani ya ukai. Una maisha magumu, hakia Mungu walai. Wekutuona shinda lodi, kurudia wifi. Koja, wake up on the iPhone, nenda karipe madeni. Uyo, wake up on the iPhone, nenda karipe madeni. Uya webigwa madeni, subili kwanza ni kuchape.
Tumenyewe ya mkopo, mkopo kwa kamchape.
Uya jina langula sitaleti.
Let's go now.